Na hata maybe mi si gangster, but mi ndo star kwa hii gang. Jeshi mzima mabazenga, wanatutaja Wasted Gang. Hey, ni Wasted Gang motherfuckers. Ni Wasted Gang motherfuckers. Yo yo yo. Ni Wasted Gang motherfuckers. Ni Wasted Gang ma. Fully wasted, but awezi full he wasted. Wengine tuko related na bado siko interested. Bad boy toka tennis, jay kuwa baby boy. Nikiwa mtoi, seskandeli kuwaga favorite toy. Wacha ubishi na upuzi, nitania ki mic on. Mini meishi kuwa mbuzi, nezajuza kia maiko. World journey sako, but life ni ya masaiko. Isiliti sena tembea, walikaba masaiko. Nikijamsi shikiki, boy unruly wasted. So kikam na hizo makiki, unakuwa castrated. Suicide kwa kisima na bado itaenda well, ato jia nicheka shell, bado bro wezi sell. Sijui jina zao za social, but I'm sure ntawa handle. Instruya love na uwa inabaki kuwa scandal. Na Ryan Dom, inafanya nifanye very random. WG tukiwa area, yo follow wafanye kando. Na hata maybe mi si gangster, but mi ndo star kwa hii gang. Jeshi mzima mabazenga, wanatutaja Wasted Gang. Hey, ni Wasted Gang motherfuckers. Ni Wasted Gang motherfuckers. Ni Wasted Gang motherfuckers. Ni Wasted Gang ma. Hehehehe. Juu ya madre, wali twitter dope boys. Juu ya mafe, wali twitter lost boys. My FM azini chezi, niko na bad voice. Nilichagua mangwai na bado it was a bad choice. Superman alikuwa role model, so sikuona footsteps. Nimepoteza makibronje, and maybe I'm next. Place tunenda ndiyo fado, tumetoka Westlands. Atupotezi maitha, na tulikata helping hands. Shina jemzima ina rookie, ni skills tupu. Na kani bita itu rookie, ni kill suku. Tulikushuku maiji, juu ya kujishuku. Man eat man so society tunakutishuku. Na neza use uyo miss.
What?
Ni misuse. Sijai tu si madreno na claim ni meabuse. Na kama lines joni tight, mbona mini lose. Wanangoja za sare na wakona guts za kuchuse. Na hata maybe mi si gangster, but mi ndo star kwa hii gang. Jeshi mzima mabazenga, wanatutaja Wasted Gang. Hey, ni Wasted Gang motherfuckers. Ni Wasted Gang motherfuckers. Ni Wasted Gang motherfuckers. Ni Wasted Gang ma. Hehehehe.
What's the name ma? What's the gang ma? What's the name ma? Hehehehe.